Ndodhi yozeka yo heyo mindodhi yozeka yo mo
ma ithi xa ungachuli iyo indoda
indoda
yebo
heyami indoda iyazeka
iyazeka
ubine ndawo ezininzi abanye bathi ndayishona kungqungqo
umngqungqo the name of the song umngqungqo
umngqungqo wejaka
umngqungqo wejaka
ewe le ngoma yingoma yomngqungqo wejaka xana kusube kuthombe intombazana
ingama lengoma
ingoma yale ngoma yingoma sejakeni
ingoma sejakeni
isiqalo sengoma yejaka
ukuba ndifuna ukuba abantu bacula le ngoma
ukuthi makuqalwe ingoma yejaka
ingoma yejaka
yentonjane inamagama amabili ingoma yakwantonjane
amazwi
amazwi
eyam
awakho oqala xa ufuna ukucula le ngoma uzawuthi ilizwi lam lokuqala makwenziwe ingoma yakwantonjane yejaka